We back. Just when they thought it was over.
I know you're gonna dig
don't
this.
Don't care, Mark, you do. Yo, Israel, I see you. Let's go get him.
Chow and Mambe, if you want more. Kate Jimbe, na you Mbana yue fiani wa mapo Ukuchila insasa na umbi Awe mwandicha wa mambeke wambo Ngate chimbe na yue Kapenta na yue fiani wa mapo Ukuchila inkopo na umbi yeah. See, everything is better. Everything is better with you. Everything is sweet. Everything is sweeter with you. Chihuahua na yue fiyari wa mapo. Kukuchi la katiba unabambi.
Mchalo nchichi suile fya masilei queens. Na pesa li patienti. Mujitenge sikete no chain jeans. Akari cheti senti. Apa fonse wa fake ni panja. Tia mami ni gwile na kwanja. Sewa bibi jisunge che panja. Sikufunte ni chikondi cheni vela. Purizi osa na mizila ganja. And I see them with Jajasi, Bause Basunga, my verdict. They don't have to love us, not even when I can't see Dandiji. I would trade everything if I have to, just to keep you. I kid you, not fun to in it.
Chow and Mambe, if you want more, Kate Jimbe, na iwe. If you don't buy, na iwe, if you don't want my boy, Ukuchi, la insasa, na umbi. Kate Jimbe na iwe Kapenta na iwe fiyari wa mapo Ukuchi la inkopo na umbi yeah. See, everything is better. Everything is better with you. Everything is sweet. Everything is sweeter with you. Chihuahua na iwe fiyari wa mapo Ukuchi la katiba na bambi.
Jesu weleza apale wante mwene nishi narifeka bale Sako sekonde ewe teti ushale mami kukushane wusha katale Nolobeshe teti wakupale tie tunde kuna mukalale Ida loyalty love umuchi jifu wachita fionze teti nkulabi Alesho kukampena neva ukula ndofa kampela neva Nevo mfuwa ya fewebu teti bakwa nishelevu Eo tu afika puapa Norochive shani teti vipuapa But if you go to forbid you wafuwa okuya I want you to know
Chow and Mambe fye wanbo Kate Jimbe na iwe Ifila mba na iwe fiyari wa mapo Ukuchi la insasa na umbi Awe mwandi chow and Mambe fye wanbo Kate Jimbe na iwe Kapenta na iwe fiyari wa mapo Ukuchi la inkopo na umbi yeah. See, everything is better. Everything is better with you. Everything is sweet. Everything is sweeter with you. Chihuahua na iwe fiyari wa mapo Ukuchi la katiba na bambi yeah.
Some of these days are rainy, some of these days are dark. Some of these days are lonely, you the one that always got my back. Some of these people are funny, why you all at your life in your journey? Some of these people, my honey, are so poor, all they got is the money. Some of them focus on making it, why you all are mukazi kunyumba. Wakula mapuriki na cementi, why you all are love undie nyumba. And some girls are like, tisa te alafu, tisa nkala puanchi no maafu. Anyway, idi kota kubati ine
chow and Mambe fye wanbo Kate Jimbe na iwe Ifila mba na iwe fiyari wa mapo Ukuchi la insasa na umbi Awe mwandi chow and Mambe fye wanbo Kate Jimbe na iwe Kapenta na iwe fiyari wa mapo Ukuchi la inkopo na umbi yeah. See, everything is better. Everything is better with you. Everything is sweet. Everything is sweeter with you. Chihuahua na iwe fiyari wa mapo Ukuchi la katiba na umbi yeah. Everything is bad.
Hey, hey, that's how we was done.
We just warming
everything
up.
Everything is sweet.
And we can't mock it too.
Everything is bad.
It's driving. My name's Spock's mind is my boy. Oscar Oskido. Shout out to Mr. Fred Mutonga. Uncle San Design Shop. Mr. Walia Kalandan. Musa Mwingo Frank Sims. FBI. Wanish.